Blog Talk Radio.
Thank you.
uri ingobyi uri ingobyi kandi uri n'impano urunana nyarwanda urunana ruharanira impinduka ganza ganza cyane nyakuganza ni saa moya n'iminota itanu i Paris mu Bufaransa ni saa mbiri n'iminota itanu i Kigali mu Rwanda ikiganiro no urwa tubyaye nk'uko bisanzwe mu kigezwaho nanjye Umuhoza Benoit mfatanyije na mugenzi wanjye Aniseti Karenge ni ikiganiro dukunze kubagezaho buri wa gatatu ariko kubera impamvu akenshi zumvikana cyane cyane igihe abanyarwanda batubwiye bati hari amakuru kuki mudutegerereza kuki muduhitiramo buri wa gatatu nimutubwira amakuru icyo dukora nta kindi ni ugufata uwo mwanya tugasubiza abanyarwanda tuti turahari reka tubageze ayo makuru mwifuza mbere rero yuko twinjira muri ayo makuru nk'uko bisanzwe iteka ryose reka maze numve mugenzi wanjye Aniseti Karenge dukorana kino kiganiro urwa tubyaye numve ko turi kumwe gatanu kuri gatanu hanyuma noneho aboneho n'akanya ko gusuhuza abadukurikiye ndetse n'abazadukurikira Aniseti uranyumva neza
yenda kumva cyane Benoit amakuru yawe
amakuru ni amahoro cyane yeza kuzwe karibu cyane kuri radio iteme
teka ryose reka nizere ko wagize ibihe byiza bya Noheli kandi nizere ko n'abadukurikiye bose bagize ibihe byiza bya Noheli mu miryango yabo ndagushuhuje rero kandi abadukurikiye bose nabo ndabayambiye nshuhuje abo turi buhurire muri iki kiganiro n'abari ku buhanga bw'ibyuma nshuhuje kandi abanyarwanda muri rusange aho bari hose haba imbere mu gihugu haba hanze yacyo nkaramutsa by'umwihariko abayoboke n'abayobozi b'urunana nyarwanda ruharanira impinduka ubundi ubwo turi kumwe mu kiganiro kandi ndizera ko kiri butungane urakoze wawe ukiyoboye
murakoze muvandimwe Aniseti Karenge ikiganiro kiratungana hamwe na bagenzi bacu dufatanyije ku buhanga bw'ibyuma nabo mboneho akanya kubasuhuza ndetse no kubifuriza umwaka mushya muhire kuko ndizera neza yako Noheli yagenze neza ku ruhande rwabo Aniseti rero ndizera nayo kumeze neza kandi biranumvikana ijwi ryawe cyumvikana neza nuko umeze neza kandi nawe nizera gatanu kuri gatanu ko Noheli yakugendekeye neza n'umwaka kandi uzagenda neza Imana niyo nkuru reka noneho nanone numve ko muri studio dufite mugenzi wacu ubwa mbere yitabira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe uwo nta wundi ni umuvandimwe Edouard Kamayombi reka numve ko Edouard Kamayombi turi kumwe aha nagira ngo nibutse abadukurikiye yuko uyu nawe ari umusangirangendo ukunze kuduha ibitekerezo no gutanga ibitekerezo kuri radio iteme akaba herereye mu gihugu cya Norvège bwana Edouard turi kumwe niba utumva fata ijambo kandi usuhuza abadukurikiye
ndabasuhuje kandi nkanabashimira ku bw'ubutumire imwangijeho ndabumva neza ijana ku ijana ubwo ngabansuhuje n'abadukurikira hirya no hino ku isi nibaza yuko turi buze kungurana ibitekerezo murakoze
urakoze cyane muvandimwe Edouard nanjye mboneho akanya ko kugusuhuza ndetse nizera ko wagize ibihe byiza bya Noheli hari hashize iminsi ariko dukurikirana tuzi neza yuko uraho kandi umeze neza ikiganiro rero cyacu kiratangiye ikiganiro cyacu turahera hehe turahera ku ijambo Perezida w'u Rwanda yagejeje ku Banyarwanda uyu munsi abamurikira igihugu cyacu cyangwa se cye uko gihagaze muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe tuvuyemo tugiye kwinjira mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri iryo jambo turaza kurisesengura si ibyo gusa abantu benshi bagiye batubaza ibibazo bitandukanye bakatubwira bati tumaze iminsi tubona za Twitter za Tito Rutaremara. Izi Twitter ubwa mbere twigeze kuzivugaho aho yavugaga ku moko y'abanyarwanda bahutu n'abatutsi, ariko by'umwihariko aho yari yibasiye ubwoko bw'abahutu, twabivutanze ikiganiro ndetse abanyarwanda baranagishima banaduha ubutumwa bugaragaza ko bashimye ibitekerezo byacu. Nanakwibutsa ko nyir'ubwite twigeze kumuha ubutumwa tumusaba ko twagira icyo tubiganiraho, ariko ubutumwa arabubona ntiyadusubiza, birumvikana impamvu. Si byo, turongera tunagaruke ku magambo amaze iminsi avugwa na General Kabarebe, aho akomeje kugenda agaragaza Kagame kurusha kugaragaza ibitekerezo abanyarwanda bakeneye bitandukanye, aho ubona ko igihe cyose yahuye n'urubyiruko cyangwa yabonye umwanya wo kuvuga avuga Kagame, ubutwari bwa Kagame, Kagame, ubutwari bwa Kagame. Ibi byose turaza kugenda tubigarukaho. Reka mbere yuko rero ntangira ijambo, mbaze mugenzi wanjye Anicete Karege, n'umwe mu bantu badufasha gusesengura cyane ibihe bidasanzwe by'abanyarwanda baba barimo, kuko bihora ari bishyashya mu gihugu cyacu. Anicete, uyu munsi wumvise ijambo rya Perezida Paul Kagame yagejeje ku banyarwanda. Mu by'ukuri muri ibi bihe turimo, igihugu cyacu nk'ibindi bihugu byose ku isi cyugarijwe n'icyorezo cya COVID, ariko noneho hari indi COVID y'umwihariko, ubukene n'inzara, kwiheba. Abanyarwanda bafite ubwoba, hari n'ihungabana ridasanzwe ry'uko mu minsi iri imbere bashobora kwinjira mu bihe bikomeye, aho badashobora kwigisha abana babo, aho badashobora gukomeza imirimo yabo kuko iki cyorezo ndetse n'imyifatire n'imiyoborere y'igihugu bikomeje kubabera imbogamizi zikomeye. Ariko uyu munsi abanyarwanda bari bakeneye ijambo ry'umukuru w'igihugu. Urumwe rero mu bantu bakurikirana bagenda bumva ndetse bakanasubiza ibibazo bimwe na bimwe abanyarwanda bamwe bagenda bibaza, cyane cyane kuri radio Iteme. Anicete, ijambo rya Perezida w'u Rwanda uyu munsi waryubakiriye gute? Ijambo ry'iminota nirango mike cyane, ariko mbere yuko ntangira kuvuga ku byerekeye iyo minota, reka mbanze ngo ijambo usobanurira abatwumva ku byerekeye ijambo ry'umukuru w'igihugu. Ijambo ni ry'Anicete.
Koze Benwa, ijambo rya Paul Kagame naryumvise, kuko nkuko bisobanuye ni ijambo ritari rirerire cyane n'iminota 7. Naryumvise, ikintu nabanza kuvuga nuko nibisanzwe ko umukuru w'igihugu ageza ijambo kubo ashinzwe kuyobora, cyane cyane muri ibi bihe by'isoza ry'umwaka. Nibisanzwe benshi wabiteze n'ubutumwa abaha, ariko wenda turibuze kubibona. Ariko ku byerekeranye n'u Rwanda bwungira ngo abari bategereje ubutumwa, umuntu ntiyatinya kuvuga ko bafunyikiwe amazi. Ikindi nagira ngo mvuge wenda kuri rya jambo ni uko ubusanzwe ni ijambo henshi mu bihugu byacu bya Afurika cyane cyane, ariko n'ahandi henshi abantu baba biteze kuri iryo jambo rivugwa ku itariki ya 31 z'ukwa 12, ni ukuvuga mu mpera z'umwaka nyirizina. Kandi ntabwo habamo ubutumwa nka buriya. Biriya rero najya icyo nagira ngo nashaka kuvuga muri aka kanya ni uko iriya foruma Kagame yahisemo niyo yakopeye muri Amerika. Kuko muzi yuko akunda kwiringaniza cyane n'ibindi bihugu, biriya ni byakopeye muri Amerika, niho haba biriya bintu byitwa etat de la nation, bigaragaza ko igihugu gihagaze mu mpera z'umwaka. Rero ni kubera ko muzi yuko asa n'utuye muri Amerika, n'ubundi nubwo muri iminsi we natakigeyeho cyane, ariko n'abana be niyo baba n'ibiki. Rero ko yafashe ibintu byaho ngaho nyine icyo gihugu kindi akunze kuba arimo aba ari byo atuzanira. Ariko ikibazo aho bitandukaniye ni uko wenda Perezida wa Amerika avuga etat de la nation, akavuga ku bintu uko bihagaze, n'abanyamakuru bakabifira, n'abaturage benshi muzi yuko nyine abanyamerika n'abantu bateye imbere cyane baba bazi kwirebera, arabibabwira ariko nayo ibyinshi babyibonera. Ikibazo cy'iwacu rero ni uko akopera iyo foruma akayizana mu Rwanda, ariko ntakopere n'uko kuri kuvugwa kuko ibintu bimeze koko, akaza kudupfunyikira amazi cyangwa se kutubeshya, niba ariko umuntu yavuga kuko Kagame ukurikiye diskuruze nyinshi kugira ngo yatonganye n'ukuri uko ibintu yavuze mbere umuntu yadushoboje ni byiza rwose nanjye ndamuramukije kandi mwifurije amahoro n'imigisha mwifurije umwaka mushya muhire ariko ibyo yavuze byo nibindi tangiye avuga yuko igihugu kimeze neza ibyo urumva ko nawe n'umuntu ureba yaba umunyarwanda yaba umunyamahanga uzu Rwanda azi yuko igihugu kigeze aho umwanzi ashaka mu ngingo nyinshi nuko yavuze ijambo avuga ko igihugu cyahanganye n'ibibazo ibyo kimwe n'ibindi bihugu byose byo mu isi avuga ko habaye ibibazo mu rwego rw'ubuzima mu rwego rw'ubukungu mu rwego rw'umutekano ibyo byo nibyo byarabaye ariko noneho agiye kubisa n'ubidevelopa niho yagiye mbese yadupfunyikira ikibiribiri niho yatangiye kutubwira ko byose byagenze neza muri covid ariko nagira ngo wenda n'insiste ku tuntu dukeya na rotorye numvise byagombye no kumutera isoni kubivuga uko yavuze ko ubukungu bwiyongereye cyane ntabwo yaduhaye imibare y'uburyo ubukungu bwiyongereye ariko yavuze ko bwiyongereye ahangaha wenda nagira ngo mfashe nsabe abantu babizi kudufasha bakazatwereka uburyo bwiyongereye kuko hari ibintu bakunda kuvuga ngo croissance irazamuka ariko nakomeje gusaba abantu b'abahanga b'abanyarwanda abantu b'aba economist kuzatwereka uburyo ubukungu bwiyongera ku kigero cy'icyenda cyangwa ku icumi ku ijana hagakomeza kuba umubare w'abashomeri uteye ubwoba n'ubundi ntabwo bishoboka njye njya nkurikira n'umwe economist ariko nkurikiye wenda hari utunga mu matwi ubundi iyo bigeze nibura kuri gatatu ku ijana ubushomeri butangira kugaragara ku buryo kugabanuka na ku buryo bugaragara bo rero baratubwira ngo ubwariyongereye ku icyenda ku icumi na kabiri ariko ukabona n'umubare w'abashomeri uriyongera bazambwire uburyo babigenza arangije rero yongera atubwira ko hari ikigega ngo bashyizeho cya miliyari ijana iki kigega kigomba kuba kiriho noneho kikaba cyari kigamije ngo gufasha abantu b'abashoramari b'abacuruzi bagizweho ingaruka na covid nabwo nagira ngo nsabe abantu cyane cyane bari mu Rwanda bazambwire nibura abantu bakeya bafashijwe n'icyo kigega nubwo we yabaye nk'ushimangira ko ngo ari mu rwego rw'ubukerarugendo no kwakira abashyitsi ari ibyo ngibyo niba barakagenda babakodeshereza mu modoka ahenze bakabajyana mu mahoteli ahenze ku byo byakumvikana ariko ku mucuruzi usanzwe w'umunyarwanda baba ari aboroheje baba ari abakomeye simpamya yuko hari gahunda yashyizweho ya leta yo kuvuga ngo tugiye kuborohereza nk'uko wenda nko muri ibihugu by'i Burayi byabaye bakavuga bati turabagabanyiriza recharge imisoro cyangwa se izindi cotisation mutanga turazigabanyiriza cyangwa se tuzibasubikire turabafasha guhemba abakozi byagiye bibaho benwa urabizi mu Rwanda niki cyakozwe noneho yarangiza nyuma y'icyo ngicyo avuga ngo bafashije abantu b'abacuruzi cyangwa abashoramari agahita yongeraho kwashimira abasoreshwa abantu basora ahubwo iyo yigumira aho ngaho abasora kuko niyo ucuruza agataro nubwo batakibyemera akantu kose ubungubu mu Rwanda ni imisoro myinshi igenda yiyongera icyo kintu rero kuvuga ngo yafashije ngo abacuruzi ngo bashyizeho icyo kigega cya miliyari ijana arangiza agashimira n'abasoreshwa ahubwo iyo yigumira agashimira abasoreshwa kuko abanyarwanda barakennye cyane noneho na leta ikaza ikabasonga ntabwo bazi akantu ko koroshya agatabo ati ubwo kize ubwo nta bakiriya tukibona twebwe ducuruza ubwo dufite ibibazo byinshi biterwa n'izo ngaruka leta yagombye gushaka uburyo iborohereza icyo rero ntacyabaye hanyuma arongera rero avuga ko ngo ashishikariza urubyiruko ngo guhanga udushya urubyiruko wararushishikariza guhanga udushya cyane cyane mu rwego rw'ikoranabuhanga kugira ngo uzabashe gufasha igihugu gutera imbere ahangaha nahageze ngira ngo ndibeshye ndongera ndatekereza uyu mugabo urwo rubyiruko ahamagarira guhanga udushya n'uruhe iyo tuvuze abashomeri abenshi ni urubyiruko abana barangiza amashuri hari abize za kaminuza hari abize amashuri yisumbuye bakaba hariya nta kazi bagira none ubwo ibyo byo guhanga udushya ni bya bindi bakunda kuririmba bavuga ngo mwihangira imirimo udushya se waduhanga gute nta fatizo kireka ni bavuga abana baba generali be cyangwa abandi bantu ariko urubyiruko n'udukibahanga bwana Kagame n'udukibahanga rwose nihe gahunda se mwashyizeho uvuge muti hari ikigega kiri hariya cyo gufasha abana bashaka kugira icyo bahanga ni iki kintu mwakoze kugira ngo uvuge muti niba ushaka guhanga gashya ngwino erekeza hariya muri ministeri ni baragufasha nubwo no kujya hariya akavuga ibintu bimeze nka slogan politique gusa yarangiza nyine akumva ko yavuze ijambo bakamuha amashyi n'ibyo ariko biriya ni ugukina ku mubyimba abanyarwanda nihe gahunda ihari yo gufasha abana b'urubyiruko nk'uko basaba guhanga udushya uretse n'utwo dushya ashaka ko umuntu atamenya utwo ari two arangira rero nanone muri urwo rwego ati ubuhinzi bwacu bukomeza kwifata neza no mu kuzamuka k'ubukungu bw'igihugu yavuze ko ubuhinzi bwagezemo uruhare rungana na 25% ni ukuvuga 1/4 ibyo bintu abavuga ubundi niko byakagombye kugenda kuko u Rwanda rushingiye ku buhinzi ariko Benoit niwe wibuka neza twigeze kubiganiraho ahangaha tuvuga uburyo abahinzi bafatwa dutanga urugero rw'abahinzi b'ibirayi mu Ruhengeri no ku Gisenyi zavuga ubu bari isazi mu jisho kubera ko ntabwo ubuhinzi bwabo bukibagiraho bakibigirira akamaro bafasha abantu b'abafandi barawujyana bashinga amakoperative hariya bakitwa yuko ayo makoperative ari abahinzi ariko mu by'ukuri ni amakoperative ya gisirikare anyunyuza imitsi y'abaturage ku buryo bugaragara abantu baraza bakavuga ngo niba ukuye ibirayi byawe wejeje urabanza wishyura imbuto baguhaye wishyura ifumbire niba warangiza niba bashyiraho igiciro niba warangiza bagihariye bavuge bati ubuhinzi bwacu bwateye imbere bashobora gutera imbere wenda bukungura abo bafandi be abajenerali nacyo kibakijije cyane abenshi ni abamiliyaridere ariko umuhinzi nyirizina ntacyo bumari ubushize twatanze urugero Benoit urabyibuka nigeze kubona ikinyamakuru cyanditse ko mu Mutara ngo koperative y'abahinzi b'umuceri yashyizeho station ya esanse station ya esanse umuhinzi w'umuceri yashyikiriho station ya esanse rwumbariri ko bitari mu nshingano ze bashobora kuba bafite wenda sinzi bashobora kuba basigaye bahingisha za mashini zino ariko byantangaza cyane umuturage wihinzira umuceri akavuga ati ngiye gushyiraho sitasiyo hariya ya koperative iyo koperative nyine bishyizeho ni koperative y'abafandi ibereye mu bucuruzi gusa noneho akaza akavuga ngo ubuhinzi bwifashe neza akanongeraho nta n'isoni afite u Rwanda rukomeje kwihaza mu biribwa abantu bicwa n'inzara ni u Rwanda rwihaje mu biribwa ko kera byarashobokaga wenda Edouard Koma yombi ari buze kunyunganira twabaye mu Rwanda imbere y'1994 abantu bahinga ibirayi mu majyaruguru bigatunga igihugu cyose za Kibungo bahinga ibitoki bigatunga igihugu cyose mu Rwanda hose bahinga ibishyimbo za Gitarama bagahinga imyumbati gakwira igihugu cyose ubu ntabwo byishoboka barabyangije byose kubera abo politiki yabo y'amakoperative y'amafuti ayo ngo u Rwanda rwihagize mu biribwa kandi rwarasubiye inyuma inshuro nyinshi cyane ubwo nutwo ngutwo nabaye nk'uruto na hari ibindi yavuze by'umutekano byo simbitindaho cyane wenda gatoya ku mutekano nuko aravuga ngo umutekano urarinzwe aha iyo hageze bivuze niba mutekereza kimwe bikakuyobera umutekano urindwa gute ko ahubwo abantu bari mu Rwanda bahora bacana uruhande muri metero 100 ubanza haba hari umusirikare none se niwo umutekano utari ko ngo abantu bisanzwe umuntu yikoreye ibyo ashaka waba uri muri bari urimo kwisomera karahure wajya gusohoka gato ugiye kuvugana n'umuntu cyangwa ukagaruka ukasanga umusirikare ufite imbunda ntabwo ari umutekano juste le contraire ukunda igihugu kirimo umutekano wenda ubona abapolisi ni ngombwa kuko bagomba kureba abakora amakosa bose n'ibyo ariko ahantu hari presence militaire imeze nk'iyo mu Rwanda ntakatubwire ngo hari umutekano kuko ashyira ingabo hirya no hino mu gihugu kubera ko aricyo yikanga buriyo yaba yazaga uyu munsi atubwira ati uyu mwaka abasirikare ntabwo bakiri mu giturage hirya no hino mu gihugu abasirikare bacu bagiye mu bigo uko ubu niho bagomba kuba bagomba kuba mu bigo kuba mu bigo bakajya mu bigo niba hari imirwano ibaye igihe rero nta mirwano ihari tukabona abasirikare imodoka za gisirikare ziducaho buri kanya abantu bafite imbunda ni aho ngaho bambaye imyenda ya gisirikare n'amasasa atagira ingano ntakatubwire ko hari umutekano c'est juste le contraire babatwereka yuko ahubwo ntaho hari nawe ubwe mu mutima we ntatekanye benwa ndumva nkinze kumurenza we yavuze iminota irindwi ubanza nyirengeje ariko utwo nabonye ni utwo ngutwo gusa uriya mugabo Paul Kagame yatonganye n'ukuri sinzi impamvu atagerageza ngo arebe ukuntu yabwe uko erega hari n'ibibazo ashobora kubwira abanyarwanda bakabyumva bagashaka n'uburyo babibonera umuti ariko igihe hariya ukwidunda ukavuga ibintu bitariho ukavuga yuko igihugu ngo cyateye imbere kiri hejuru y'ibindi ubwo sinavuze ko yavuze ko noneho imiti iriya covid igiye kuzajya ikorerwa mu Rwanda n'indi yose n'inkingo iyo nta nubwo ari bibi ariko ibyo byo tuzabivuga n'ibiba ariko ibindi rero wagenda avuga umutekano w'u Rwanda rwihagije mu biribwa n'ibindi nk'ibyo ngira ngo abanyarwanda benshi bazi ko atari byo abanyarwanda ntabwo bameze neza abanyarwanda bafite ibibazo binyuranye kandi baterwa n'ubutegetsi buriho akaba rero babaje kuba umuntu bibatera ariwuza no kubashinyagurira akabakina ku mubyimba Benoit reka ngusubize ijambo ndumva aricyo navugaho nawe ubundi bya Paul Kagame rwose byo biranababaje hari igihe nawe ubwe mureba nkumva mugira agahinda bakoze
nibyo koko aniseti hari ibintu nawe ubona kuko nanye mbona bikatera agahinda ngarutse ku aho wahereye uvuga uti perezida w'u Rwanda asa n'umuntu wigana sisteme y'abayobozi bo muri Amerika ndaza kugaruka ku ruhande rwawe gatoya mu minota mikeya uze kugaruka ku kintu cy'uko noneho yadukanye cyangwa se nanavuga yuko ari wa murongo nyine asa naho arimo akopera w'abanyamerika aho noneho perezida agaragaza ko ngo we n'umuryango we bifurije abanyarwanda Noheli nziza ariko ubwo umuryango yerekana n'imbwa ebyiri zari ziri iruhande rwe ibintu bisa naho bitanyuze neza mu matwi y'abanyarwanda ibintu ndetse n'abanyarwanda batari bamenyereye ubwo turacyari muri iyi minsi mikuru aho perezida w'u Rwanda nk'uko wahoze ubivuga ibintu bisa naho bidasobanutse ndaza kugaruka kuri urwo ruhande aniseti muvandimwe Kamayombi wumvise ibitekerezo bya mugenzi wacu aniseti Karenge ndetse urumwe mu bakurikiye na ririya jambo ndibaza ibyo ari byose nubwo ntekereza ko utaza kubunyuranyije cyane na ibitekerezo bya Niseti ariko nawe ushobora kuba umwe mu banyarwanda bafite icyo bavuga kuri ririya jambo urishima cyangwa surininga urivuga uko ubibona by'umwihariko muri ibi bihe turimo bitoroheye isi ariko noneho twebwe tugiye kuri cya kintu cy'uko igihugu cyacu kiyobowe ijambo ni ryawe muvandimwe Kamayombi
murakoze cyane Benoit ya wenda reka nagire ko izina ryanjye ukunze kurivuga wenda harakuntu rivuga ko ritari nitwa ko Mayombi ndabwo ari Kamayombi
mbabarira cyane mbabarira ni ko Mayombi urakoze cyane guhera ubunza yanivuga neza
ubwo rero kuri icyo kibazo mbajije ijambo rya perezida ntabwo naribonye ritandukanye n'andi magambo asanzwe avuga gusa nanone ni ngombwa ko umuntu yongera akanyomoza kuko tuzi neza ko leta FPR yubakiye ku kinyoma ubwo rero nk'uko twakunze kujya tubakurikira ibyo abayobozi ba FPR bavuga usanga binyuranyije n'ukuri wa mugani wawe ni ukwisubiramo Karege yari amaze kubivuga neza iyo bavuga yuko abanyarwanda bihagije ku biribwa cyangwa se ngo kwihaza ku biribwa bigenda byongera ni agahomamunwa kumva amagambo ngayo kandi abaturage ubwabo barabizi nuko nubwo tuba turi hano hanze ariko tuba dufitanye contact na bene wacu ari mu gihugu umubabaro baba barimo inzara baba bafite buri gihe ni bya buri munsi bahora badusaba yuko umuntu yagira icyo yabamarira akabafasha ubwo rero tukibaza niba wenda iyo mfashanyo abantu bari hanze bagerageza kunganira bene wabo mu gihugu ariyo yavuga yuko iri kugenda yongera nibyo ntamenya ariko nzi neza ko niyo mfashanyo nayo aba ari ntaho yageza ku gusobanura ibibazo by'abanyarwanda bo akandi kantu nabonye nyine nguko Karega yabivuze usanga buri gihe dushaka kwisumbukuruza iyo mvuze ngo dushaka kwisumbukuruza ubwo nanjye mbanishije ubuyobozi bw'u Rwanda kuko nanjye ni umunyarwanda n'ubuyobozi bwacu usanga twisumbukuruza nyine dushaka kumera ngaho natwe twateye imbere ngibi bihugu by'i Buraya na Amerika icyo nshaka kuvuga ni ibijyana n'uburyo icyo kibazo cya COVID cya donc cyitaweho mu Rwanda ntawabigaya ko cyitagomba kwitabwaho iyi virusi irahari ni indwara itari nziza kimwe n'izindi zose ariko nanone iyo umuntu arebye ibibazo byugarije abanyarwanda ndibaza yuko iyi COVID iza ku mwanya ntabwo iza mu myanya cumi ya mbere nk'uko twari tumaze no kubivuga inzara niyo mbi inzara niyo iri kushegesha abanyarwanda kandi uretse we n'abanyarwanda batuye mu mijyi iyo turebye ukuntu abanyarwanda bituriye mu giturage n'uburyo bwo kwanduzanya buri hasi ntabwo ari ibintu byagombye gutera abantu ubwango usange byacigikuba mu gihugu ubwo rero ibyo byose nyine ni uko usanga dushaka kwisumbukuruza dushaka kwigeranya n'ibihugu byateye imbere ibyo bakoze inaha i Buraya ngo nibyo natwe tugomba gukora iwacu kandi ugasanga turabikora no mu buryo butari bwo tuzi neza yuko inaha niba bakubwiye ati iba mu rugo ntuje gukora ntibikubuza kubaho haba hari imfashanyo ziba zarabugenewe zihari kandi buri wese akazibona mu buryo bukwiye ku buryo ibikenewe byose mu buzima bwa buri munsi ayibona ku bijyana rero n'ubuhinzi nanone ndabigarukaho ibyo byo bita ngo ubukungu burazamuka mwarabivuze no mu biganiro byashize ukuntu abaturage bihingiraga imyaka bakurikije uko babyumva kuko duhere no kuri no ku experience babaga bafite mu buhinzi wasanga bazi ibihingwa bikwiye ku butaka bwabo ariko murabizi neza yuko bagiye babashyiraho amananiza bakababwira ati mugomba guhinga ibi ikindi kandi nabyo ni ukongera twabisubiramo iyo tubisubiyemo ntabwo ari ukuvuga ko tuba dushaka kwirondogora kurondogora cyangwa se kwisubiramo ahubwo ni uko abari n'uburyo bwo kugira ngo tumenyeshe abanyarwanda tubabwire yuko nabo bagomba gutekereza bakamenya yuko ari uburenganzira bwabo kugira ngo bakore ku buryo ibintu bihinduka mu gihugu tuzi neza yuko umuturage wihingiye ikigori ntibamwemera ko ajya gucamo ikigori mu gihe agize inzara ibirayi ntawemerewe kugira ngo aje kubisarura aje no kubigurisha aho yishe aho ashaka hose Karega yaramaze kumbaza ati se iyo urebye wowe ko mwahingaga ibirayi mukeza ntabwo twabihinga ngo twezereze amasoko y'iwacu gusa ahubwo no kubijyana hanze byarajyanwaga birayi byo mu Rwanda nibyo byagemurwaga i Bujumbura ndetse n'ahandi hirya no hino ndibaza no muri za Tanzania muri Congo ubu ngubu sinibaza niba bigikorwa cyane cyane ko murabizi ko n'imipaka yafunzwe ahangaha nabwo bikaba binajyana na kijya kinyoma bavuze yuko umubano hagati y'ibihugu bituranye no mu karere ngo umeze neza bo sinzi wa mugani donc byanjye bavuga ngo ni ikinyoma cyase muhanuka nawe nawe ubwe abaziko ibyo avuga itari byo ariko nyina abantu bamenyereye kubesha ari giye bagira n'isoni gose yo tubivuga gutya ntabwo ari uguhangara cyangwa se ngo tuvye umuntu ushaka gutukana ahubwo nuko natwe tuba twaguye mu kantu iyo twumvise amagambo nk'ariya hagaragara buri wese ko ari kinyoma voilà ubwo ndumva ibyinshi rwose karega yari yabivuze gusa nyine turi mu bihe bidasanzwe niyo mpamvu tugomba kujya twisubiramo tukagerageza kunyomoza biriya binyoma tunakangurira abanyarwanda kugira ngo bamenye ko akarengane barimo ari nabo ubwabo bazakikuramo ndumva nabangarukiye aho ngaho ngo turacyari kumwe hari akandi kabazo kabagari wenda mwambaza tukakomeza kungurana ibitekerezo murakoze
wakoze cyane muvandimwe Edouard Komayombi ku bitekerezo byiza cyane ndetse abanyarwanda barimo bakurikirana kugeza uyu mwanya reka noneho nange ngira icyo mvuga nk'umwe mu bakurikiye rino jambo rya Paul Kagame perezida w'u Rwanda mu by'ukuri nshingiye ku bibazo bitandukanye abanyarwanda tumaze iminsi by'umwihariko ariko abari mu Rwanda navuga ko bari bategeranyije ikintu kijyanye n'ihumure rishoboka kuba ryatangwa na perezida w'u Rwanda ariko siko babibonye iyo witegereje cyangwa se abantu nagiye mvugana nabo batandukanye nemeranya nabo Kagame ibyo yavugaga wabonaga bitamurimo abashoboye gukurikirana ya jambo ryamaze iminota 7 n'amasegonda nyirango 28 babona gukuntu Kagame avuga ibintu arimo abisoma ariko ibyo yavuga gashobora kuba mu by'ukuri bitari mu mutima we nka perezida w'u Rwanda niba mwashoboye kubyitegereza neza cyangwa muzashobora kubona akanya mukongera mugacishamo amaso murebe uko yarebaga ekra cyangwa se screen cyangwa se televiziyo yari iri imbere ye cyangwa se ordinateur nini asoma ibirimo bihita imbere ye mu by'ukuri nk'umunyarwanda warutegereje icya mbere yabona umuntu nka perezida wa repubulika asoma ibintu bisa naho bitamurimo cya mbere nta kizere agira kubwira abanyarwanda asa naho abemeza ibyo babwira ko ari byo byinjira mu mitima yabo bakemeranywa n'ijambo rya perezida ntabwo byari biri mu maso ya perezida wa repubulika nk'uwavugaga mu by'ukuri ibintu abanyarwanda bari bategereje by'umwihariko abantu bari bazi yuko inama y'umushyikirano izaba ikigirwamo ibintu byinshi kavamo wenda n'ibisubizo by'ibibazo bari bafite abantu bari bategereje ko wenda uwo munsi perezida w'u Rwanda ashobora kubwira abanyarwanda yuko imipaka arimo yiga ukuntu yafungurwa arimo abwira abanyarwanda yuko agiye kugabanya imisoro hirya no hino agiye kubwira abanyarwanda yuko mu by'ukuri imirimo itegurwa kandi izaboneka ku bwinshi ariko ikintu cyagaragaye imbere ya Kagame ni ukuvuga ibintu mu by'ukuri ntekereza ko nawe ashobora kuba atazi cyangwa se atanemera ikindi cya kabiri cyagaragaye muri perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ni ibinyoma kubeshya imbere y'abanyarwanda mu by'ukuri ibyo ni byo bintu byagaragaye muri iriya jambo rya Kagame ryamaze iminota 7 ntabwo rero ndi bubitindeho cyane ariko reka wenda mpere ku kintu kimwe iyo uvuga yuko ubukungu bw'igihugu bwazamutse kandi ifaranga ry'u Rwanda ririmo ritakaza agaciro ntekereza ko ari ukubeshya abanyarwanda ntushobora kubwira umunyarwanda yuko ubukungu bw'igihugu bwazamutse cyane kandi bumeze neza mu gihe isukari umwaka ushize yaguraga hafi nk'amafaranga y'u Rwanda 700 ariko uyu munsi kaba yari kubiye inshuro zirenze ebyiri wavuga ko ubukungu bwazamutse kandi umunyarwanda nta bushobozi afite ugaragaza yuko ibyo yinjizaga nabyo bishobora kuba byari kubye n'inshuro ebyiri ntabwo ubukungu bwazamutse ikindi ntushobora kubwira umunyarwanda yuko ubukungu bwazamutse mu bihingwa ahinga kanacuruza nta politiki ihamye ijyanye n'ubucuruzi bw'ibihingwa afite aha twahera nko ku bantu by'umwihariko ejo bundi twabaze tubona ibiciro by'ibirayi aho abahinzi b'ibirayi bavugaga bati ntabwo turimo tubona isoko kuko politiki y'igihugu igaragaza yuko mu by'ukuri umuhinzi ugomba guhinga ibirayi ni ibintu ni imbuto ahabwa na leta yayiguze ya mbuto yaguze niyo ahinga akazavanamo amafaranga azishyura imyenda ndavuga wa mwenda wo kugura izo mbuto ariko uyu munsi ibyo birayi ubwinshi bwabyo bwatumye umusaruro washoboye kuboneka udashobora gutuma umuhinzi ashimishwa n'ibyo yahinze cyangwa se ngo agaruze amafaranga yashoyemo Perezida w'u Rwanda aratinyuka akavuga ngo abanyarwanda bameze neza bafite ibigega bihunika imyaka yabo ariko turabona abantu bapfa bazira inzara ejo bundi mu mujyi wa Kigali hagaragaye umuntu wari umusabaza kunogoka azira inzara urubyiruko rurahangayitse mu Rwanda biragoye kugira ngo umuturage abashe kwihaza mu biribwa nibura ashobore kurya kabiri ku munsi ni ikibazo gikomeye Perezida w'u Rwanda aratinyuka akavuga yuko ngo ubukungu bumeze neza ndetse ibigega by'igihugu bimeze neza ntekereza ko icyo ni ukubeshya ni ukubeshya abanyarwanda ni nayo mpamvu igihe yavugaga uyu mwitegereje mu maso ntibimurimo ntazi naho ibintu bigana pardon reka tugaruke kuri iki kintu cyo kuvuga yuko igihugu cy'u Rwanda kibanye neza n'ibindi bihugu ni he wahera wemeza yuko u Rwanda rushobora kubana n'ibindi bihugu mu gihe imipaka y'ibihugu byombi itameze neza ni he wahera ubwira abanyarwanda yuko umutekano w'igihugu umeze neza uri muhamagarira ingabo abanyarwanda kwinjira mu ngabo ndetse n'umunkera gutabara niba mu by'ukuri ibintu bihagaze neza nta kintu wikanga ubu akazi karimo karategurwa mu bintu byitwa intambara kurusha gutegura abana barangije amashuri kugira ngo bashyire mu bikorwa ibyo bize urubyiruko rurashomereye ibi rero ngiye ntekereza ko Perezida w'u Rwanda ijambo aba yateguye cyangwa aba yanateguriwe nawe ubwe ku giti cye ashobora kuba ataza ibintu biva naho bigana arashimira inkingo z'u Rwanda zagiye ziruhabwa ariko ntiwakwishimira ko abanyarwanda bashobora kuba barakingiwe kandi mu by'ukuri mu rwo rukingo ruvuga nta faranga ry'u Rwanda na rimwe idolari na rimwe ryavuye kuri konti y'igihugu ngo rujye kugura ziriya nkingo suse n'imfashanyo n'impano warangiza ukikomanga mu gatuza ngo inkingo zagenze neza zavuye hehe zavuye yabene igihugu batandukanye mu by'ukuri rero ntagiye mu magambo menshi kugira ngo mvuge kuri iri jambo rya Perezida w'u Rwanda hari akantu yavuze ntekereza ko ari nabwo bwa mbere kuva Kagame yafata ubutegetsi ijambo rya Kagame igihe cyose iyo arivuze mu gusoza umwaka afite uko ashima afite uko avuga ukwe umwaka ushize yakoresha iminota itatu uyu munsi yazamutse yageze iminota irindwi ariko uyu munsi yakoze agashya yashimiye abasoreshwa umusoreshwa w'umunyarwanda ariko banyarwanda mutanga imisoro nagira ngo mbabwire akantu gato nta yandi mahitamo umunyarwanda afite usibye kwishyura imyenda igihugu gifite nta yandi mahitamo usibye umunyarwanda kwishyura imyenda igihugu gifite uyu munsi Kagame yabonye neza noneho yuko umusoro w'umunyarwanda ufite agaciro kuko yibutse kuvuga abasoreshwa kandi nibyo kuko n'ibihugu dutemo byubaha abene igihugu kuko batanga umusoro nibwo bwa mbere nibura ushoboye Perezida w'u Rwanda gushimira abanyarwanda ariko urabashimira kuko niho hasigaye ho nyine kugira ngo igihugu cyacu niba kizakira niba kitazakira simbizi ariko umusoro w'umunyarwanda niwe usigaye kugira ngo ubashe kutuvana ku ngoyi idutegereje mu misiri imbere iyo ngoyi rero sinzi niba bazahikanyaga umunyarwanda akizi ku mukano udasanzwe akabasha kubona amafaranga sinzi aho azayakura ariko ikibazo ho kiri n'ubundi ubutegetsi bubi nibwo butumwa abanyarwanda badashobora no kubona nayo mafaranga kuko ubundi umusoro rwose urakenewe ariko si washoboraga gushora dukeya ubugagama avuga ngo amafaranga ngo bafashe miliyari ijana ngo bayashyira mu kigega kizafasha abaturage ariko se kizafasha urubyiruko kizafasha abanyarwanda niba bafata miliyari magana ngahe ukazi abanyarwanda muri ibi bihe biruhije kivane abanyarwanda mu bwigunge ntabwo ari ibintu bizoroha ntabwo ari ibintu bizashoboka ntabwo ari ibintu bizashoboka na gato ni ukuvuga iki rero igihe kigiye kwinjira aho abanyarwanda basabwa umurengera badafite nihuta rero kuri iki kintu kugira ngo nsoze kuri iri jambo rya perezida w'u Rwanda wenda abantu bashobora kuzajya bavuga mu buryo butandukanye ari nayo mpamvu akenshi twanafashe n'uyu mwanya kugira ngo twihutishe ibiganiro byacu kugira ngo tubishyire ku wa gatatu turagira ngo tubwire abanyarwanda ko ibihe tugiye kwinjiramo ni ibihe bitoroshye ni ibihe bisaba kwihangana abafashe ino jambo nk'aho ari agasuzuguro nk'aho ari kubabyina ku mubyimba mwihangane abantu bari bategereje wenda yuko perezida w'u Rwanda avuga ati ndateganya uyu mwaka urangira ko nzafungura imfungwa 12,000 zifungiwe muri gereza ndateganya kuzarekura imfungwa za politiki ndateganya kuzareka urubuga rwa politiki abanyarwanda bakishyira bakizana ndateganya yuko nzareka abantu bagakora politiki uko bakwiye kuyikora kugira ngo igihugu cyabo giteye imbere yewe diaspora murabizi ko mwa nta komutagize habayeho one dollar campaign habayeho ikigega gaciro habayeho ibi byose nyirango murabizi ko byagenze nuko byarangiye ntawe uzi ibyabyo ntawe uzi aho byaherereye ariko hejuru y'ibyo byose umunyarwanda arasabwa mu minsi iri imbere umusoro rero na koma yombi nubwo tugiye gusoza iri jambo sinarayangiza ntavuga ko uyu mwaka w'2021 perezida w'u Rwanda yakoze agashya aho yavuze ko we n'umuryango we bifurije abanyarwanda noheli nziza mukavugeho mwihuta kuko iyi ngingo ndashaka ko tuyisimbuka tukajya ku yindi aho perezida w'u Rwanda abanyarwanda batamenyereye kera umuco nyarwanda umuntu yaragaga umwana we kutazabimbwa akamubwira ati mwana wanjye uramenye ntuzabimbwa cyangwa umuntu yagusuzugura akakwita imbwa ariko perezida w'u Rwanda afashe imbwebyera arazifotora ati jyewe n'umuryango wanjye twifurije abanyarwanda noheli nziza by'umwihariko jyewe nayitangiye abantu barabigaye ariko asa naho nawe nawe yabibonye aho yaje gufata icyemezo cyuko ayongera gufata indi posta akayipostinga ari hamwe n'umwuzukuru we ndetse n'umudamu we nanone yongera kwifuriza abanyarwanda nawe abeseti aka kantu tugiye tutakavuze yongera ngo abantu babyibazaho byinshi ijambo ni ryawe
urakoze Benoit ariko njyewe nta n'ikintu kinini nshaka kubivugaho kuko urabisobanuye hariya Kagame ndamuha benefice du doute simpamya ko ari wakoze ikosa nka ririya cyangwa se niba ari ikosa niba umuntu yaryita ikosa kuko ndavuga ko ari ikosa nk'uko babisobanuye kuko nawe nyuma yazanye indi noneho ari kumwe na madamu we ari kumwe n'umwuzukuru birushaho kugaragara neza ariko niba atari ikosa ni bya bindi twavugaga mu kanya byo kwigana kubera yuko hari abaperezida benshi abanyapolitiki benshi bo hanze w'Iburayi wo muri za Amerika bakunze kugaragara bari kumwe n'imbwa zabo ukabona ba Obama ba Biden ba Macron cyangwa se n'umwamikazi Elizabeth noneho yabona bakunze kubikora akavuga ati nanjye reka noneho mbereke ko nanjye nshobora gukora nkabyo nkeka ko ari na wenda icyo gice cyo gushaka kwigana na buri gihe nk'uko twatangiye tubivuga nshaka kugaragaza yuko nawe yagaragara nk'abariya ariho wenda rimwe na rimwe akorera n'amakosa menshi n'ubundi kuba yarabikosoye akazana indi foto nibyo nashimye kuko ku munyarwanda wenda umuntu yashobora no kugira ku rugare rwa Twitter akaza gafata ntare amafoto twabonye nge nta nicyo twaye kuri ngiye rwose amafoto ari kumwe n'imbwa ze yakina ni ibintu bisanzwe kuko abantu gutunga imbwa ni ikindi kibazo hari abazikunda ni n'abateze kumuntu byose ikibazo ni n'animali du kompanyi iri aho ngaho abantu bashobora gukunda cyangwa ntibakunde yashobora ariko ikibazo ni buriya butumwa wiherekeje kuko gushyiraho iyo foto ukavuga ngo ngiye n'umuryango wanjye twifurije abanyarwanda umunsi mukuru urumva icyo bisobanuye ni naho bamwe bahereye ibyo navuga wenda ko bamututse nabyo si byiza ndayirinda nabigaya kuko hari ababuze bamwiteranyije n'izo nyamaswa kandi ntabwo ari byiza rwose byo reka mbigaye ku mugaragaro ariko nawe yari yashyizeho ubutumwa butajyanye na image niho wenda yanabiboneye arabikosora nawe ubundi reka nongere mushimire ko yifurije abanyarwanda noheli nziza nk'uko natangiye mbivuga ariko ubutaha ajya areba amafoto ahuye n'ubutumwa atanga kuko nibwo byarushaho kumvikana urakoze
bakoze cyane Dani Seti reka twumvero umuvandimwe Edouard koma yombi komantere nke ntoya hejuru ya buriya butumwa abanyarwanda tutari tumenyereye
ya nanjye ndunga mu byo mumaze kuvuga burya nubwo turi kunenga bimwe na bimwe ariko kunenga ugerageza gukosora ntabwo aba ari bibi cyane cyane iyo umuntu agerageje kubikora mu kinyabupfura numva ngaha twagerageje kugaragaza ubupfura kwigana rero ntabwo buri gihe ari bibi iyo wiganye ibintu byiza kuba rero yifurije abanyarwanda noheli nziza nta wabimugayira ikindi mwavuze yuko yashimiye abanyarwanda batanga imisoro ari naho Benoit yavuze ati rwose ni byiza kuba nibura yibutse ko kugira ngo imisoro igihugu cy'u Rwanda cyafashe abaturage nyine nibo bazabyishura kandi ahandi bazavana amafaranga uretse mu misoro byagombye kuba byiza rero na ya mpanuro Benoit nanone yanatanze avuga ati yari ategereje yuko Perezida wa Repubulika abwira abanyarwanda akabaha ihumure akababwira ati turimo turiga uburyo imipaka yafungurwa kuko cyane cyane n'iyo mipaka niho ibicuruzwa bikunda kunyura ubungubu byaragabanutse cyane kandi nanone iyo ibicuruzwa n'abantu bagenda banagaruka mu gihugu nabyo byinjiza imisoro myinshi ubwo nkibaza rero ko yabitekerejeho wenda ko ubwo nabyo arimo atekereza kuba bafunguriye mipaka ibyo mwavuze rero bijyana n'umutekano avuga wiyongereye nanone ku rundi ruhande ugasanga barimo barinjiza abana ku bwinshi mu gisoda ariko buriya banagura n'intwaro nyinshi ibyo ngibyo nabyo nyine usanga nyine bidindiza ubukungu bw'igihugu kubera ko umutungo ubushirwa aho bitari ngombwa bo ndibaza rero ko nanjye nta bindi byinshi narenzaho icyo twavuga ni uko twategereza tukareba yuko Karege yaravuze ati yabonaga umubiri sinzi umwe muri mwe wavuze ko yabonaga uko avuga bitamurimo ubungubu wenda reka dutegereza cyari kare yabivuze uyu munsi hari cyangwa ejo sinibuka n'ibyari yavuze iyi disikuru igihe kiracyahari rero n'ubunani bugiye kuza hari igihe twakumva ko izindi disikuru noneho bya byifuzo by'imfungwa zifunze ku bwinshi zimwe zadohorerwa zigasohoka ndetse noneho n'imipaka igafungurwa abaturage b'abanyarwanda bakomeza bakagendera n'ibihugu by'ibituranyi reka tubitege amaso rero gusa wenda ntabyumve ku iteme ngo ni uko twabivuze ngo yange kubikora ubuntu uko yabyumvise aha ndibaza ko n'abatari abana inama nziza bagomba kuzakira kandi natwe turi abanyarwanda tuba twifuriza u Rwanda ibyiza voilà murakoze ubwo tumara ari byinge byo nabamvuze muri akanya
akoze muvani Medwari nibyo koko reka dutegereze nta ubu militararenga ndetse nanabikora ntibizitirwe ndako twabivuzeho cyangwa twabinenze ashobora kuba azakora igitangaze jo bundi akari ku mfungwa za politike ndetse niyo mipaka kifuza ko yagombye gufungurwa kugira ngo abanyarwanda bishyire bizane rwose turabyifuza natwe bizadushimisha reka rero twihute dufata indi ngingo ya kabiri tugomba kuganiraho nayo abanyarwanda baye dusabyeho ni ingingo cyane cyane irimo ubushotoranyi aho bimaze iminsi bigaragara yuko bamwe mu bategetsi bo muri FPR cyangwa se abantu batandukanye n'ibinyamakuru bya Kigali byibasiye cyane ubutegetsi bwa Kigali ariko noneho sino kubwibasira hari uburyo bushya burimo bwaduka bugaragaza ko leta ya FPR cyangwa se leta y'u Rwanda yemeza neza 5-5 ko abanyarwanda aribo bafashe umwanzuro wo gutera igihugu cy'u Rwanda mu mwaka w'1990 ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa cumi nta gihugu na kimwe kibafashije ndetse by'umwihariko igihugu cya Uganda Museveni ashobora kuba ari umwe mu bantu bari babangamiye abanyarwanda bari muri icyo gihugu kugira ngo bafate intwaro batere igihugu cy'u Rwanda ubutumwa rero tugiye gukurikiraho gusoma ni ubutumwa bwo kuri Twitter bivugwa ko byanditswe na Tito Rutaremara bamwe bemeza ko mu by'ukuri uyu musaza nta bushobozi afite bwo kuba yabasha kujya kuri Twitter ngo yandike bitewe n'uko amakuru akomeje kuvugwa ko uyu musaza yaramaze iminsi arwaye kandi yaba yarakorewe operasiyo kwa muganga akaba yarakirwaye atameze neza ariko ubutumwa bwo kuri Twitter bwaratambutse bwaba bwaranditswe n'undi muntu bwaba bwaranditswe n'umwe mu muryango wa Tito Rutaremara icyo twemeza tudashidikanya nuko iyi Twitter y'umwihariko ari ya Tito Rutaremara umwe mu bantu n'ere umuntu yavuga ko arabacurabwenge ba FPR umaze mwigihe navuga ko atari gito kuko n'umwe mu batangije uyu muryango wa FPR inkotanya reka rero dusome mu camake ni Twitter iva ni Twitter yakoze zigera kuri 17 ngufi ariko ntabwo tugera kure turageza hagati turekera aho ngaho none twinjiye dusesengura ukuntu byumvikana neza ko FPR ibyo yakoze byose igihugu cya Uganda nta ruhare na rutoya babigizemo turaza kugenda dufata ibitekerezo abagenzi banjye nanjye ngerageze gutanga ibyanjye uko dushobojwe ni Twitter yasohotse ku itariki 24/24 z'ukwezi kwa 12 no ku kwezi hashize iminsi mike cyane nkine ni yasohotse yatangiye kuyandika zari 9:49 yatangiye avuga ati uko amasezerano yarusha yavutse igice cya mbere Perezida Museveni yari yaremeye Perezida Habyarimana ko nta bantu bazatera igihugu cye baturutse Uganda tariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 mu 1990 inkotanyi zateye u Rwanda ziturutse Uganda icyo gihe Museveni na Habyarimana ntabwo bari bahari bari New York mu nama kuri uwo munsi Mugisha Muntu wari Army Commander wa Uganda yabwiye Museveni kuri fone ko abanyarwanda bateye u Rwanda muri iryo joro Museveni ahamagara Habyarimana ajya kumureba ngo baganire kuri icyo kibazo Museveni yemerera Habyarimana gufungira amayira abanyarwanda bose bava Uganda ndetse yumvikana nawe ko abazajya bava mu Rwanda ko azajya abafata akabafunga komeze Museveni yasabye Habyarimana ko abageze mu Rwanda yabarwanya gusa amubwira ko abagiye mu Rwanda ari indwanyi icyabakiza ari uko yakumvikana nabo. Museveni avugisha Army Commander we amusaba ko ahagarika abanyarwanda bajya ku rugamba kandi hashakwe abayobozi babo bafungwe. Uwo mwanzuro watumye abanyarwanda abanyarwanda batatanira hirya no hino, bamwe barafungwa abandi barishwe, abandi barihisha, ntago barishwe no abandi bihe barafungwa abandi barihisha. Bukeye Habyarimana arataha, inama itarangiye aca mu Bubiligi no mu Faransa gusaba inkunga. Ageze ku kibuga cy'indege cy'Ububiligi, abanyamakuru bamubajije wateye igihugu cye, abasubiza ko ari Uganda. Ibyo birakaza Museveni ko Habyarimana ari yihishe amasezerano bari bagiranye. Museveni yahise asaba ko bambura abanyarwanda imbunda n'imyenda ya gisirikare Uganda, bya Uganda, ubundi bakabareka bagatera bagataha iwabo. Deka ngarukiriza hangaha, deka ngarukiriza munsi yaho handitse ngo muri iyo ntambara abazayirwa Ababiligi n'Abafaransa batabaye ingabo za Habyarimana baza kurwana barwanya inkotanyi, abazayirwa bagenda baragenda basahura, bakagenda bikoreye ibyo basahuye. Ibinyamakuru byo ku isi birabyerekana. Reka ngarukira hangaha. Iyi Twitter, nkuko natangiye mbivuga, ni Twitter yandikwaga n'uwita ko ari Tito Rutaremara, bivugwa yuko amaze iminsi arwaye atameze neza. Ariko iyi ni Twitter official ya Tito Rutaremara, umwe nkuko natangiye mbasobanurira yuko ari umucurabwenge wa FPR Inkotanyi, umwe mu batangije iri shyaka riri ku butegetsi mu gihugu cy'u Rwanda. Bwana Edouard Komayombi, reka mpere kuri wowe kuko nagenda impera cyane kuri Anicet Karenge. Ntekereza neza yuko ubu ni ubutumwa bwa Tito Rutaremara buvuga yuko by'ukuri igitekerezo atangiye kugenda aha abanyarwanda ashingiye ku masezerano ya Arusha, kuko yagenze n'ibyabanjije n'ibyarangiye atarangije kubivuga azakomeza kugenda byandika. Amaze gutangira gutekereza ibi bintu hashize imyaka irenga 20 n'irindwi FPR ifasha ubutegetsi tigeze bibaho. Ariko hagati aho hari umubano utameze neza hagati y'u Rwanda na Uganda. Ukimara gusoma buno butumwa, ukimara kubona buno butumwa, umwe mu banyarwanda wakurikiye ibyagiye biba muri kiriya gihugu cyacu kugeza 94, wabwira icyo abatwumva by'umwihariko kuri izi nyandiko za Tito Rutaremara?
Ya, murakoze. Izo nyandiko ntabwo nigeze nzisoma, ariko uko ubitubwiye muri make navuga yuko nkurikije uko u Rwanda cyangwa se ubuyobozi bwa FPR bubanye na leta ya Uganda, hari ahantu wavuga uti koko Rutaremara yaba afite ukuri, kuko ntawakwiyumvisha yuko leta ya Uganda Museveni by'umwihariko yaba yarafashije FPR, hanyuma umuntu yagira nyuma akahindukira kuriya akamwandagaza, kandi azi neza ibyiza aba yaramugiriye. Biramutse bibaye rero nanone ni kwa ni ya bon ya ingratitude nyine kwa kuntu umuntu atazi kumenya uwamugiriye neza, ndetse umuntu yabyita ubugome bukabije. Ku rundi ruhande rero tuzi neza uko intambara yagenze, yego ntabwo tuzi za detaye ngo tumenye uko neza neza uko byatangiye n'uko byarangiye, hari za detaye, hari byose tutazi, ariko nk'umunyarwanda nk'abanyarwanda turacyashakisha ukuri kandi turifuza kukumenya. Ubwo rero ngarutaremara umwe mu bantu bafite ingengabitekerezo ya FPR donc les idéologues ba FPR kandi mu bayishinze ndumva na warimo ni byiza ko yandika akatubwira amakuru yazi. Gusa nanone nawe ni kwa kundi nyine ni cya kinyuma cya Semuhanuka uko arabesha nawe azi neza ko arimo abesha, ahubwo ikintangaza ni uko babesha kuriya kandi bazi ko nawe babibwira batari buze kubyemera, kuko nubwo tuvuga ngo hari ibyo tutazi ariko hari ukuri guhari kandi buri wese yigeze yiboneye. Baravuga ngo Museveni ntiyabafashije utabizi ninde. Iyo babaga bagize ingorane ku rugamba ni hehe bakoraga repli uretse muri Uganda kubagemurira amasasu no gukora za training ni hehe zabera uretse muri Uganda. Ubwo rero urumva iyo bavuze ngo nta gihugu na kimwe kigeze kibafasha ngo ni abanyarwanda gusa birwanyeho, aho ngaho urumva ko ni cya kinyuma nyine nacyo twahoze turimo tuvuga kandi turabizi neza uruhare rw'amahanga bari aba njya numva bavuga ngo ba Tony Blair numva bavuga ngo ba Clinton ngo ntabwo ngabo wenda umuntu avuze mu bihugu by'Uburaya abo bose hari uburyo bagiye bafasha FPR ndetse noneho twanavuga yuko kamema hari n'uburyo wenda ntuza minuar cyangwa se Organisation des Nations Unies yagerageje gufasha abanyarwanda muri rusange ngo irebe ko ibibazo byakemuka, nubwo wenda rimwe na rimwe batabikoze nk'uko twese tubyifuza bikaba bitanarangiye neza habaye iriya genocide. Birumvikana ko ingufu zose zashyizwemo zitageze ku gisubizo cyiza. Njyewe rero icyo nabivugaho ni uko ukuri kugomba kujya ahagaragara, ababifite k'ubumenyi bagakomeza bagakora ubushakashatsi bwabo bakazatugaragariza neza neza uko ibintu byari bihagaze. Njye ku giti cyanjye nzi ko amahanga yafashije FPR yari ikwiye ku bamenya ndetse ikanabashimira, kandi na FPR cyangwa se Kagame uri ubwe yahaye Museveni umudari n'ese yamuhaye icyo gihe icyamuhereye cyavuyeho. Yahaye umudari urya perezida wa Ethiopia witabye Imana, abo bose se baravuga yuko nta kintu babamariye? Ahubwo nyine aho ngaho ntibyerekana ikinyoma cya FPR. Gusa njyewe birababaje kuba umunyarwanda donc ibibazo abanyarwanda twahuye nabyo nagahomamunwa. Birababaje kubona umunyarwanda ahaguruka akica undi munyarwanda mugenzi we, ntabwo ari ibintu byo gushima. Ariko ubushakashatsi nyine abantu barimo bagenda bakora buzatugaragaza ukuri, kuko ntabwo bikwiye ariko binasanzwe binabaho n'abavandimwe bavukana mu ndimwe kwa se na nyina. Hari igihe usanga bari gupfa imeteri ndongo cyangwa se umutabo w'umurima ugasanga bamwe banatemanye kubera uburakari. Ariko ukuri ni ngombwa ko kuja ahagaragara tukamenya ibintu byari byateye abanyarwanda kugeza aho ubumuntu butakara, noneho ugasanga kwica mugenzi wawe ari ikintu cyoroshye bimeze nk'uko byagenze. Uko byagenda kose ni uko harimo n'akaboko k'abanyamahanga, ntabwo nako tugomba kukirengagiza. Harimo akaboko k'abanyamahanga, noneho bafatanya wenda sinabyita ubujiji cyangwa se ni bukene se mbese n'ibibazo twari dufite babigira umusozi donc ngo kwa kundi avango ngo faire d'une souris tout un éléphant donc ikibazo cyari gihari koko ariko asanga none ubu bagitutumbije kikavamo ari amahano twabonye ubwo rero uruhari rw'abanyamahanga nta warusuzugura kandi FPR yakwiye mu byukuri gusura inyuma ikareba ikanashimira nibura abagerageje kuyifasha naho kuzana amakimbirane hagati y'igihugu cy'u Rwanda na Uganda nanone ntabwo bifasha abanyarwanda na gato ntabwo bifasha abanyarwanda na gato ibicuruzwa biturutse mu mahanga binyura muri Uganda niyo nzira ya hafi ibiva mu Rwanda bijya mu mahanga ni muri Uganda ndetse uretse ibiturutse mu mahanga ya kure na Uganda ubwayo ku bintu bijyana n'ibiribwa yari tunze Kigali n'abanyarwanda muri rusange ubwo rero nge nicyo ngicyo naba mbivuzeho rwose kiraniye ikinyoma ntibaza ko buri wese arabibona nta nuko nyine kubisubiramo kugira ngo umuntu abishire ku murongo nabyo rimwe na rimwe ari ngombwa nk'uko Tito Rutarema araba yabivuze ubundi bariya ni abantu umuntu atarakwiye kuba yirirwa yita ku byabo kuko umuntu amaze kubamenya ariko turabizi yuko bafite ijambo mwakira gihugu niyo mpamvu nyine umuntu agomba kutasuzugura ibyo bavuze umuntu akongera akagerageza kubyanariza wenda tureba ukuntu twashyira ibintu mu buryo murakoze turacyari kumwe
urakoze cyane muvandimwe koma yombi reka noneho ngaruke mbere yuko ngaruka kwa niseti wenda ngira icyo mvuga kuri ibi bintu nange mu by'ukuri biratangaje kuko umuvandimwe kama yombi abivuze ubwo mukayandaje ngakwe kwa niseti ariko ngira icyo mbanza kuvugaho gatoya mu by'ukuri kubona abanyarwanda by'umwihariko ishyaka riri ku butegetsi nka FPR bose bumva ibintu nk'ibi ngibi bakaruca bakarumira ni ikintu mu by'ukuri nita ko ari igisebo ku banyarwanda bo muri iri shyaka njyewe wenda nari nanategereje ko hari abandi bantu baba bashobora no kuba bari hanze y'igihugu bashobora kubavuga bati ibi bintu birakabishi biragayitereka turebe uko tubivugaho ariko nanone abanyarwanda tugomba kuba twaratangiye no kumenyera imvugo z'abayobozi bo muri FPR noneho tukavuga tuti ntacyo dukwiye kuvuga ariko iyo umuntu akugaye kandi uzi ko akugaye ubusa iyo ufite umuryango munini ntihaburamo n'umwe usubira inyuma ngo ugaragaze ko uriya muntu yahemutse kugaya umuntu wakugiriye neza reka ngire icyo mvuga gatoya kuri iki kintu kijyanye n'ukuntu FPR ibeshya aho uyu mugabo Tito Rutaremara yavuze kuri Twitter navuga ko ari ya gatano avuga yuko ngo Museveni avugisha ngo Army Commander we amusaba ko bahagarika abanyarwanda bajya ku rugamba kandi hashako abayobozi babo bafungwe ngo mwanzoro watumye abanyarwanda batatanira hirya no hino bamwe barafungwa abandi barihisha ibi bintu ni kinyoma ibi bintu ni umwanda ibi bintu ni ibintu byo kwamaganwa kandi bikamaganwa bivuye hasi kugera hejo reka mvuge ibi bintu kuko nzi neza yuko bamwe mu bambari wa FPR bazabikurikira kandi abanyarwanda kera na hose bazagenda bakurikira bino biganiro byacu ntabwo abantu bose tuzemera guceceka kubera yuko nyine ari igihe cyo guceceka kuko byanze bikunze navuga ko ari nk'ikintu kijyanye n'ubugwari kubona ukuri ugatinya kukuvuga uko kuri Bwana Tito Rutaremara niba ushobora kunyumva n'abagutumye cyangwa se bagukoreye ibyo utashoboye kwikorera uko ndanabyibuka yuko hari n'igihe bigeze kuvuga Sezibera nawe yigeze gutangazwa ko atameze neza uvuga ko ashobora kuba aremye ariko nyuma y'iminsi mike haza gusohoka inyandiko yitwa yuko ari Sezibera wabyikoreye ariko ntibyatinze kugaragara nyuma yuko Sezibera yarwaye paralize atameze neza bigaragara ko yari yararemye ndetse n'umwanya aza kukurwaho nibi rero birashoboka ko ari Tito Rutaremara atari Tito Rutaremara ubyivugira ariko iko byagenda uko ariko kose birava muri FPL inkotanye kuno rero sekretariya ya FPL yabitaza ibintu bintu by'umwihariko Kagame Paul mu byukuri abanyarwanda bavaga mu gihugu cy'u Burundi ekamere mu gihugu cy'u Burundi bazaga mu nkotanye inzira yabajyanaga aho zabaga ziri yari Tanzania za Karagwe bakazamuka bakasanga ahantu za Kaisho bakazamuka za Nyagakoni bakisanga ku mupaka wa Uganda bakakirwa mu Bugande bakajyanwa gukoreshwa imyitozo ya gisirikare abantu bavuye za Tanzania za Burundi iyo nzira barayikoresheje tozo mu byukuri yakorewe ku butaka bwa Uganda indi ikorerwa no ku butaka bw'u Rwanda nta muntu washoboraga kuva I Kigali ngo abashe kwambuka ajye Bugande adaciye Burundi cyangwa sadaciye muri Tanzania ibyo nta muntu numwe utabizi kugeza ku munota wa nyuma igihugu cy'u Rwanda gifatwa abantu babaga za Kongo urubyiruko rwose rwaje mu nkotanye aha navuga nk'abantu batandukanye bagize uruhare rwo kwakira abo basore harimo ise wafatuma ndangiza abantu bazi komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge igitangira uyu mudamu nawe yikozemo yabaye umuyobozi wayo ise yitwa Gahaji Siraje numwe mu bantu bakiriye abana bavuye muri Kongo benshi cyane baza mu gihugu cya Uganda uyu musaza Haji Siraje yabaga I Bugande yakira abanyarwanda bavaga muri Kongo babaga bazanywe n'abantu batandukanye barimo umugabo witwa Izayi ndetse n'undi mupasteri bita Bujene abara bakada bazana aba bana b'urubyiruko babavana za Kongo za Goma babavana ahantu hatandukanye muri Kongo za Masisi za Rucubo ndetse by'umwihariko uyu musaza Pasteri Bujene yaje kugororerwa kuba wahawe igihembo ngo cy'ubutwari bwo kwitanga mu rugamba rwo kubohora ngo igihugu uyu musaza ntabwo yigeze arwana harwo yigeze umukada sinimuze kureba uko mushyira kuri nyeti gato ntabwo uyu musaza yigeze ajya ku rugamba rw'amasasu n'abana b'abanyarwanda yatundaga akabacisha muri Uganda yarangiza bageze kuri uyu musaza nababwiraga witwa Haji Siraje ise wa Fatuma ndangiza imodoka zikaza zikabatwara bakajya kwitoza imyitozo ya gisirikare reka twemere yuko inkotanyi zitera muri 90 Kagame hamaze mushyire kuri nyiti gatoya ku mayombi mu by'ukuri ibi bintu biba ntabwo Uganda yari ifite ubutegetsi uyu munsi abanyarwanda bararira yuko Museveni yafashe icyemezo cyo guhandura ngo imvunja kugenda atoratura abantu batavuga rumwe nako abakozi ba Kigali bamwe bagafungwa abandi bakabasubiza I Kigali uyu munsi u Rwanda rurataka kirya gihe Museveni yarananiwe gucunga imbibi z'igihugu cye reka twihute gatoya ndaza kongera kubigarukaho kuko birababaje kandi biteye n'agahinda nta musirikare wabaye muri RPA utazi ko mu gihugu cya Uganda habagayo inkambi yo gutorezamo abasirikare bita Nyakivara yabayemo imyitozo ya gisirikare y'abasirikare bahoze aba APR none si training abantu bayikoragamo abantu bayibagamo babaga mu yihisi itari kuvuga ngo ni igihugu cya Uganda igihugu cya Uganda nicyo cyabaje kwakira training abasirikare mushire kuri mute gatoya. Ndagira ngo kubera hari amajwi arimo agenda agaruka, ngira ngo nuko mwibagiye gushyira kuri mute. Mu by'ukuri ibi bintu biragayitse, ibi bintu biteye isoni kubona abantu bo muri FPR mutinyuka mukavuga ngo Museveni yafashe icyemezo cyo gufunga Abanyarwanda. Tuzi neza yuko imbunda zaraswaga, zarasaga mu Rwanda.
Bismani ke ike hari andra mispani.
Kama yombi wareba ukuntu ushyira kuri mute please kugira ngo hari amajwi arimo ava avi wawe yaca muri studio ku buryo atugeraho. Makoze niba mwabikoze. Ndimo nsobanura ukuntu izi mbunda za 122, imbunda ya 122, iyi mbunda birazwi neza yuko mu by'ukuri yabaga kwa leta indugute, yaswaga na bande, sabagande b'abacore 82 mm, yaswaga nande, sabagande b'abacore. Mugatinyuka mukavuga ngo abagande nta ruhare bigeze bakora. Bwana Tito Rutaremara cyangwa se abantu bo muri sekretari ya FPR mwibagiwe sikibe za gisirikare. Iyo mvuze sikibe batabizi, cyaro abasirikare bavurirwagamo b'inkomere babaga barwaye. Mwibagiwe ahantu hitwa Nyakariro, Nyakariro mu Kabare, aho abasirikare barwariraga. Gikada, aho habaga na stoke y'abasirikare ba APR, stoke y'ibiryo. Mwarangiza mukavuga ngo Uganda ngo yafunze abantu vema, abantu baritanze bakabaha igihugu mugakorera tozi ya gisirikare, bakaba abasirikare barasa imbunda, bakaba ubutaka mukorera amafunzo, bagatanga inzira zicamo abarwanyi. Uyu munsi kagamuka buri ku butegetsi ndaje mbigaruka mu kanya. Uzi neza ukuntu icyicaro kigeze kubaho. Shenyi wowe Kagame ubaye ku giti cyawe, ari amakomanda yanze yuko ugomba kubayobora. Ibyo ndaje mbigaruka. None uyu munsi uratinyuka, muratinyuka mukavuga ngo Uganda na kimwe aho mari. Shenyi ni hehe? Muhamaze igihe kingana iki bwana Perezida wa Repubulika? Kunikira amakuru azakubaza. Shenyi si muri Uganda? Edikota zawe za mbere so zabaga? Reka ndaza kugaruka kuko kuri iyi ngingo numva mbabaye cyane. Reka mbaze Aniseti Karenge, turi kumwe muri studio. Urumwe mu Banyarwanda bagiye kumva ngo muri 90 inkotanyi zirateye Abanyarwanda ukwera uwo munsi batangira kuvuga ibyo bishakiye, ndetse n'uyu munsi twarimo dusoma Twitter za Tito Rutaremara. Ndaza kongera kubigarukaho, ntabwo nshijwe, numva nshaka kugira icyo mbivugaho. Nk'umwe mu Banyarwanda mu by'ukuri, izi Twitter zishobora kuba hari icyo zikubwiye, biragutunguye, ntibigutunguye? Umuco w'Abanyarwanda ni umuco w'abantu bamwe? Ni ibiki wagira icyo ubwira abadukurikiye? Aniseti Karenge.
Mbo, urakoze nanone Benoit. Reka mbanze neva kiwe akantu kamwe. Ibintu mwatangiye muvuga ko Rutaremara atari wanditse ziriya Twitter, uko mwasobanuye sinazi ko yarwaye, wenda arwaye n'ubukiradayo, sinazi ko arwaye, ariko ubwo ayo makuru hari bishobora no kuba ari byo. Icyo nagira ngo mvuge ni uko Rutaremara yaba ari we wabyanditse yaba atari we, ntacyo bihindura, kuko n'ubundi n'ababa bazanditse mu izina rye baba babikoze kuko bazi yuko n'ubundi aramutse ahari yabyandikana kuko niko ateye. Uriya mugabo Tito Rutaremara umwibuke neza, yagiye akoreshwa mu bintu byinshi nka biriya. Nibuke umunsi Yosefu Sebarenzi ahunga, niwe wagiye kuri televiziyo y'u Rwanda amuvuga amagambo mabi cyane, kandi yari perezida w'inteko nawe arimo, ariko uyu ntiyamuvuze, ntushobora kubyimanira. Mwibuke Pasiteri Bizimungu avanwa ku perezida, ndetse bagiye no kumufunga, Titoro Rutaremara ni wagiye kuri televiziyo y'u Rwanda avuga yuko ngo bazi neza yuko Pastor Bizimungu ari umusazi. Iki gihe byakoze ku bantu benshi bibajije ukuntu abantu baretse umuntu w'umusazi akayobora igihugu imyaka itandatu bo baba bari bazima, hari benshi babizize abatarafunzwe barahunze ibindi nk'ibyo. Nyuma mwibuke Tito Rutaremara Kayumba Nyamwasa ahunze niwe agiye kuri Radio BBC asobanura amakosa ya Kayumba Nyamwasa, mwabona n'izindi ngero nyinshi. Nibuke bavanye twagira mu ngubwo mbere y'ibyo ngibyo byose navuze bamuvanye ku mwanya w'uminisitiri bw'intebe, Tito Rutaremara niwe agiye kuri televiziyo asobanura amakosa ya twagira mu ngu atangira avuga yuko ngo icyambere ngo ni umunebwe n'ibindi byinshi yavuze. Avuga ko namuzi kuko ngo biganye. Nuko ni umuntu udatinya na gato kujya mu itangazamakuru, kujya imbere y'abantu agiye gusebanya, gusebya abantu batakivuga rumwe n'ubutegetsi. Niyo kamere ye. Nibi rero aho bidatangaje nuko ubu ngubu wenda bavuga si Abanyarwanda na Abanyamahanga ni abayobozi b'igihugu cya Uganda, ariko ukurikije uko azwi uko ateye ibyo agiye akora izo interventions zose tumwibukiraho biriya Twitter zabize zamwitirirwa ni Tito Rutaremara mwenyewe niko ateye n'abazanditse ubwo bazi yuko n'ubundi yahaba yabyandika. Hari abantu baba bameze gutyo bakabakoresha mu tuntu nk'utwo tw'amafuti nawe akabyemera. Ubwo rero sinzi niba ari we cyangwa atari we, ngewe nta n'ubwo nabyinjiramo, ariko ndavuga nti Rutaremara uko azwi yabikora. Kandi mwibuka ko twize no kuganira ku zindi Twitter yanditse avuga ku bintu by'amoko ntabwo byari bigayitse nk'ibi. Ku bindi rero wenda ntagiye muri twinshi, ikigaragara ni uko kuba yaba ari wazanditse yaba atazanditse, ikigaragara ni uko ubutegetsi bamukoresha cyangwa se bukoresha baba bazanditse mu izina rye n'ubundi bafite inyungu nk'azazi indi za mbere guharabika abantu bahanganye nabo ubungubu aribo bayobozi b'igihugu cya Uganda, bakajya mu bintu nk'ibyo bakagoreka amateka. Ndirinda kubyinjiramo kuko benwa bivuze neza gukura na bibendusha, ariko twese nako na Edouard Koma yombi yabivuze twese tuzi yuko igihugu cya Uganda cyafashije Faustin Inkotanyi. Ntabwo bishoboka. Hari ahantu nigeze gukurikira mu minsi ishize kuri aya makomedi yo mu Rwanda avuge mwumva bavuga umuntu abwiye runi ngo niba waranambyaye umbyaruke. Iryo jambo n'ubwa mbere nari ryumvise kubyaruka, sinzi niba rinabaho. Ariko igikorwa nyirizina cyo kubyaruka twese turumva neza ko kidashoboka. Umuntu wakubyaye aba yarakubyaye, niyo yaba yaraguhemukiye, niyo waba yaragukora ibintu bibi, niyo wowe waba utashobora nako utamwifuza ko yakubera umubyeyi aba yarakubyaye nyine. Nuko nta kintu wahinduraho. Donc igikorwa cyo kubyaruka ntigishoboka. Ibyo Uganda yakoreye FPR Inkotanyi ntabwo bizasibaga. Bana na Museveni nyirizi navuga ati nasubizaga inyuma igihe sinabikora, ariko nawe byararangiye bishoboka. Ari uwo wabyaye, ari umubyeyi wabyaye, ari n'umwana wabyawe, bose icyo gikorwa ntabwo bashobora kugihanagura. Kubyaruka ni ikintu kitabaho. Icyo gikorwa niyo nshingano yumvikanye nayumvanye wa komediye bo mu Rwanda, ariko uri kubyaruka ntabwo bishoboka. Gusiburanganya rero uzana utuntu ntago baturemye ntibaturemeye ukajya noneho buriya hari ikintu mutabona buryo umuntu w'umuhanga wo kubeshya azanamo utuntu tujya kuba two dukeya niko bakora. Kuva ubwo itariki ya mbere yarabaye byinshi barateye Rutaremara yarahari kuko yabikurikiraniraga hafi n'umwe mu bashize FPR mwabivuze. Habyarimana na Museveni bari New York mu nama y'umuryango w'abibumbye, hari byo. Ariko ibindi ibyo Habyarimana yavuganye na Museveni, Rutaremara yabibwiwe n'iki? ko bitigeze bijya mu itangaza makuru yarafite umanikose no ono tko tuno bareba areba amatariki ibintu refere historique twese tuzi akagenda bishamikiraho ahimba utuntu tw'amafuti tugahita cyane ndongo nagira ngo wenda no gutinda kuri ingingo kuko Benwa uvuze ko ushaka no kugira ikindi uvugaho kandi koko uko yuvuze bira nababaje kandi uragifite wenda kuko we wabaye no muri ziriya miryo wenda kuturenza ariko icyo nagira ngo mvuge nuko gusaba igayitse nkaba rero tuze kuvuga kare kuri perezida w'u Rwanda ya musaza Rutaremara ajya nteragagita ndamureba nkareba ukuntu ashaje agombye kuba yubashywa abonye ko hari n'abahanzi bo muri himbira indirimbo akajya mu tuntu nka turiya n'abana batoya batakora mu babirambabaje ikindi rero wenda ntarangiza ntavuze nuko marehezuma buriya abantu babwira bazi yuko we Benwa njyewe Eduwarungu koma yombi barabizi yuko birabe ibintu batabitubwira ngo tubyemere n'intore nyirizina barabizi ko batabyemera abo baviza n'urubyiruko kuko n'ubundi ubu ngubu abanyarwanda benshi ubu ngubu n'urubyiruko benshi bafite munsi kurenza kimwe cya kabiri cy'abanyarwanda ngira ngo bafite munsi y'imyaka 20 kare kugira ngo barebe abantu kuko bavuga batabantu ntabwo bazamuteka nk'abariya basaza barashaka abo bantu batoye babinjizemo amateka yabo babwira yuko ibyo bavuga ari byo ko Uganda itigeze bafasha harimo n'abangaba barimo binjiza mu gisirikare kuriya propaganda zirimo cyane cyane muri ibyo bisirikare n'inzego z'umutekano zitabarika ziri mu Rwanda no kubabwira ko ibyo bababwira atari byo ko Museveni ntacyo yakoze ku bintu byose byatangiwe na Kagame kabarubigeye nanga n'icyo nyicyo bavuza nta kindi bagakoresha rero abantu nk'abariya ba Rutaremara nyine bigira agatibo bakayorivu ubwo urubyiruko rero narwo namwe muri ahangaha n'abari mu Rwanda ni ukuzajya mureba ukuntu mubabwira amateka nyayo kuko barashaka gusiribanya ariko ntabwo bazayasiribanya ntabwo byemere Kagame ubwo yigeze kwivugira mu gifaransa cye gikeya sinzi uwo wakimwongoreye avuga ati les faits sont têtus hakino hindu ibyabaye byarabaye nyakubahwa Paul Kagame ibyabaye byarabaye tutari Rutaremara wamukoresha wazana abandi nkabo wazana intore hari n'abantu azana abadogiteri bize amateka bize iki bagasisibiranya ko ntabwo bishobora gusibagana les faits sont têtus Benwa reka ngusubize ijambo ubwo ndumva ari icyo navugaho gusa urakoze
bakoze muvandimwe ni seti nange icyo nshaka kongeraho icyo havuze mu kanya uti Rutito Rutaremara inama yaberaga i New York yabwiwe n'iki byavugiye uko Museveni yahamagaye mugenzi we bakagenda bakicarana bakavugana biriya byose yanditse ku rubuga rwe rwa Twitter ni ikibazo gikomeye nta nubwo cyoroshye ariko abanyarwanda icyo hari ibintu bazajya batubwira natwe niturangiza ku ruhande twitiyemo ntabwo ntekereza yuko abanyarwanda tuzajya twakira ibintu byose ngo tumiragure tugende tumiragura kuko bimaze no kugenda bigaragara kenshi usanga bamaze gusobanukirwa abantu bamaze gusobanukirwa ariko noneho duhishuwe byinshi muzaba muva Paul Kagame azaba atagifite ubushobozi bwo kuyobora kiriya gihugu uko abantu bazavuga nibwo muzemera muzanumirwa ariko reka ngire icyo nongeraho gatoya abanyarwanda bagomba gusobanukirwa bagomba no gushakisha muri bo bakamenya amateka y'ibihugu byabo bidahereye gusa kuri 90 ahubwo bagahera hirya cyane kugira ngo bagende bamenye igihugu cyabo kuko abanyepolitike batandukanye bagenda badupfunyikira ibyo bishake kubera inyungu zabo za politiki reka wenda gatoya mpere ku kintu kimwe abanyarwanda babaga hanze mu mahanga nk'uko tubisobanurirwa na ba na bakabarebe uko tubisobanurirwa nabo bandika batubwira yuko abanyarwanda ari bo batekereje gufata igihugu cyabo bakahaguruka bakajya kukirwanira bakajya kugifata turanabyemera rimwe ibindi tukanashakisha ariko bikatuyobera ariko rikagiye mbaza ikibazo kimwe abadukurikiye n'abazadukurikira niye mpamvu muri 90 itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 Fred Gisa Rwigema umugani w'abavandimwe w'abayisilamu ngo Imana imuha amahoro n'umugisha aho aruhukiye yafashe icyemezo cyo kuyobora abasirikare Kagame ari muri Amerika arimo yiga niba ari umunyarwanda ukunda u Rwanda anarutekereza nk'uko kabareba bidusobanurira yari yagiye ku itike yandi yari yagiye kuri passport y'igihugu cyo ni kimwe icya kabiri Kagame ni uwuhe bushobozi yari afite budasanzwe bwo kumva yuko agomba kumenya ibyabaye kuri Rwigema kandi yari afite ipete rya major cyo ni kindi ikindi abantu bagomba kwibaza niba Kagame yari yahawe passport kugira ngo ajye kwiga amasomo ya gisirikare cy'Ubugande bagatera atabizi cyangwa se bagatera abizi kuki atagiye gufatanya n'abandi ngo ayo masomo yiwerere banyarwanda harimo ikintu harimo ihurizo kubera ko nuko birimo bivugwa nkuko birimo bisobanura intambara yateye perezida wa Amerika na ko perezida wa Uganda na perezida wa Rwanda bari muri Amerika Kagame nawe yari yagiye kwiga hanyuma noneho Kagame araza abantu bazi protokole mu by'ukuri y'abanyamahanga ukuntu njyewe nagize amahirwe yo gukora ku kibuga cy'indege nabonye protokole y'abanyarwanda mu banyamurenge ndetse n'abanyekongo bamwe bashaka gutera kuri Kongo ya mbere nabona uko bakirwa nabona uko batwarwaga muri hoteli uko barindwaga n'uko bavanwagayo bongera kuri indege basura aho bagomba kuba bajya Kagame yaje kuri passport y'igihugu cya Uganda aretse amashuri ayo mashuri yari abyize atinze yari yaretse ku bushake byagenze bite cyabaye agaca ku kibuga mpuzamahanga cya Uganda agakomeza akajya kuba mu nkotanyi niba igihugu cya Uganda nta buhare rwari rukibufitemo ese iki kintu kirumvikana uko umuntu aca ku kibuga cy'indege afite passport aje n'indege ivuye muri Amerika icyonzi cyo turabyemeranywaho n'abanyarwanda twese ntiyaguye Uganda ntiyaguye Tanzania ntiyaguye Kigali ntiyaguye Kinshasa yaguye Kampala uwo munyeshuri wari wagiye kwiga abandi banyarwanda bari bamaze guhabwa amasaha 24 kubahiga we akaza kagwa ku kibuga cy'indege cya Kampala na passport ya Uganda agakomeza urugendo byatewe n'ihe mpamvu nta kintu abanyarwanda mwumva munatekereza kwihute gatoya kugira ngo natinde mu magambo Kagame akimara kuva muri ayo masomo yari amaze gucikishiriza bitiwe n'amabwiriza yari amaze guhabwa abasirikare bose nzi ko hari abasirikare batandukanye icyo gihe Kagame aza bari bahari mu gisirikare uko byageze Kagame ntabwo yaje direct ku murindi muri iriya ndakiye bakunda kubereka Kagame yahitiye direct ahantu bita Shein ni muri Uganda niyo yabanje gushyira headquarter ze za mbere izo headquarter yabagiye kuzishyira Shein kubera iyihe mpamvu ari nabyo nagira ngo abantu tuze kunyira tubigarukeho tubiganireho kubera iyihe mpamvu reka nyirike mbwira abadukurikiye n'abatwumva Kagame amaze gukandagira Shein habaye inama y'ama yaba komanda bamwe ba gisirikare awenshi iyo nama yari mu Sensare muri umuntu wa 7 iyo nama ikintu yagombaga gukora komanda icyo gihe yuko Kagame ari uje kubayobora Kagame agafite ipeti rya major kugira ngo ube general major directive usimbutse ipeti rya major no kugomba gusimbuka lieutenant colonel colonel general de brigade ukaba general major amapeti ane yose Kagame arasimbuka kugira ngo agire ipeti ringana n'iryande kwigendera general major Gisa Fred Rwigema kandi abasirikare bagombe kumwubaha mu basirikare bari barahungaho muri iyo nama umusirikare wari uhagarariye abagenzi be bagombaga guhakana ibyo bintu ko Kagame atagomba kubabera komanda hari harimo na Dodo ariko oda yavuye kuri Museveni na Simon Sare ntekereza ko abantu benshi bazagenda babiganira bazagenda babivuga yategetse yuko uko byagenda uko ariko kose oda tegeko Kagame ari ugomba kuba komanda komanda yararaho ntago yagiye yemeranywa ahubwo yavuye aho ngaho ategetswe ni gute wakwemera ko uyu munsi Kagame Paul muri sekretariya ya FPR bavuga ngo Uganda nta kintu igeze imamarira kandi Uganda ariyo yabahaye umuyobozi ugomba kubayobora abantu bashobora kwibaza ngo ni gute noneho Kagame ashobora kuba muri iyo nama Dodo ari waruhagarariye bagenzi be agafata icyemezo cyo guhakana akemera gutwara delegation akayivugira akemeza ko mu by'ukuri Kagame batamushaka nka komanda uyu munsi Dodo akaba ariwe muntu usa naho ari kwibera harimo amagambo menshi harimo amabanga menshi bazabivuga abayobozi bakuru bacu hirya no hino igihe kizagera ariko igihari cyo nuko nkuko Dodo yari yungirijwe na Ibingira hajeho ikintu kijyanye none Dodo atangira gukorera perezida atangira gukorera Kagame ibintu byaje kuvamo mwagiye mwumva impfu za mbushi zagiye zituruka hirya no hino nta wundi Dodo yarabifitemo uruhare hari amabanga ibyo ntabwo njyewe ari umwanya wabyo nta nubwo ari ibyo nashaka kugira ngo ninjiremo icyo rero njyewe nashaka kuvuga ntekereza yuko gishobora kuba kitari bwumvikane neza mu matwi ya FPR no kumvikanisha ko by'ukuri Uganda ngo nta ruhare yigeze igera reka wenda nongere nsubize inyuma gatoya abazi neza intambara ikirangira muri 1994 abantu bitwaga abanyamahanga bagize uruhare mu ntambara y'u Rwanda hari abantu biruka bashimiwe yuko bagize uruhare mu gufatanya n'abanyarwanda kubohora igihugu cy'u Rwanda barasezererwa hari harimo n'abagande uwo nibuka cyane harimo umusirikare witwaga Kakumu uyu Kakumu yari yinjiye mu gisirikare cy'Inkotanyi n'ubundi ari sergeant ariko aza kukivamo ari lieutenant ababaye zankana muri DMI uyu muramuzi uyu ni wagiye ahagarariye abagande bose uwo muhango kubaherekeza no kubashimira uruhare rwabo intambara ikirangira muri 1994 Rukakunu yasubiye iwabo i Bugande agenda ari lieutenant hari n'abagande benshi bamwe bahisemo kuguma muri iki gihugu se hari n'abarundi bamwe bashoboye gufata icyemezo cyo gusubira mu gihugu cy'iwabo wenda abibuka niyukamo nk'umusirikare umwe witwaga Fabrice Ndayisaba nawe yari umugande inako yari umurundi mu gusubira mu gihugu cyawo harimo n'abandi ariko reka twirengagize hari n'abagande bafashe icyemezo cyo kuguma ahangaha bafashe icyemezo cyo kuguma mu Rwanda aha nakwibutsa nk'umusirikare bita Captain Rwapapa uwo yari n'umuhima abatazi Rwapapa intambara ikirangira ahise afungwa murega kesi yuko ngo hari abantu bo muri ambasade ya Tanzania yarashe uyu kapiteni Rwapapa yaje gupfa mu buryo budasobanutse ubwo uko yishuko yaguye muri gereza ya Kami ariko kumenya ibye byarangiye yari umugande we yari yahisemo kwigumira mu gihugu cyacu harimo nabandi barimo majoro babo majoro buwembo we yarashatse umunyarwanda ariko finaloma aza kwisubira mu gihugu cye nyuma aza no kusabwa kugaruka Kigali uwo wari mu Rwanda abona bamwe mu banyarwanda mu bagandi b'abanyamahanga bagaragaye muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda Museveni bakoreye igisirikare ki none FPR iratinyuka iti uyu munsi Museveni yahize abanyarwanda iyo Museveni sawa ugatahaba cyanyuma wenda kugira ngo nsoze kuri ingingo hanyuma ndeke bagenzi banjye bavuga gicyo bavuga ku masara aducite imbunda zavuye Uganda zaguzwe n'abanyamuryango ba FPR ibigori byavaga hirya no hino byacagahe kugira ngo bize kutugeraho cyangwa bize kugera ku nkotanya uzari ziri mu mashyamba byacaga Uganda sinababwiye stoke hano zari ziri ibingira bamurasa kukagera ntiyagiye kuvurirwa mu bitaro bya Tanzania Kaisho aho bita Gisingiro yavuye ajyahe yagiye kuvurirwa i Uganda yagiye kuvurirwa i Kigali Faisal cyangwa se HP hanyuma se uyu munsi muratinyuka mukavuga ngo Museveni yashyizeho abantu bashobora ngo kujya gufata abanyarwanda bava bakagera no kubabuza kwinjira muri kiriya gihugu nta soni muratinyuka mukavuga uri ahubwo nta n'isoni mugira reka rero nsoreze ahangaha mvuga ko mu by'ukuri mpamagara abanyarwanda by'umwihariko ababaye muri APR mu gisirikare cy'inkotanyi ababaye muri FPR bakaba barahunze kwamagana imikorere mibi ya FPR yo kwishongora babeshya ko mu by'ukuri ngo bakoze ibitangaza isi itigeze igira sinzi niba ibitangaza byaravaga mu ijuru ariko icyo nzi cyo uko umwanya uzagenda udufasha no kuzagenda tuganira tuzagenda tuvugana ariko turahamagarira abanyarwanda kwamagana ubusembwa duterwa n'abantu batakwiye kuba mu by'ukuri bakwiye kuvuga gutya bwana rero koma yombi ni hari ijambo navuze amagambo menshi cyane bitari wenda ngombwa hari nibyo navuze wenda rimwe na rimwe alise cyajya bivuga ati tutafite ubumenyi tutasobanukiwe ariko nawe uri umunyarwanda ushobora kugira icyo wongera ku byo tuvuze ijambo ni ryawe bwana koma yombi ndetse naboneraho n'akanya ko gusoza icyo uyu munsi
ya murakoze nanone ndumva ibyinshi twabivuze uretse no kubisubiramo nyine umuntu yabisubiramo nkuko nabivuze na kare nanone ni mu rwego rwo kugira ngo dukangurire abanyarwanda babone ko akarengane barimo ari bo bagomba kugikuramo aho ikinyoma cya FPR wakivuga ntiyarangiza ni ikinyoma kivanze n'ubugome kuko nguko namwe mumaze kwivuga nta kuntu umuntu yaba yarakufashije hanyuma ngo inyiturano yawe ibe kumwishongoraho ndetse unashaka kwerekana yuko nta n'ikintu amaze ku bijyana n'umubano mubi hagati y'u Rwanda na Uganda njyewe icyo nashoboye kubona ni uko leta ya Uganda ni nk'aho itashatse kwinjira mu ayo mazimwe cyane ubona babivugaho gakeya abo mu Rwanda nibo usanga bagerageza kubajomba ibikwasi rimwe na rimwe bakabinyuza muri ba ya mizindaro yabo y'ibinyamakuru ntarondora ahangaha ubundi nyine bikanyura ngo kuri ya mugabo Tito Rutaremara ariko nanone na Kagame ubwe yabivuga ajavuga ko mu Uganda nta kintu cya babango barabafashije ariko nko nabivuze kare wagaruka kuri ya midari yatanze n'amagambo yahavugiwe bikakuyobera bo ibyo nibimwe kuba rero bahemukira ababagiriye neza yigwenda kwa twibanze ku bihugu by'amahanga ariko abanyarwanda benshi bagiye bicwa kandi mu byukuri nabo baragize uruhare mu kugira ngo FPR igere ku yubuze hariya ku butegetsi barahari nta wavuga ngarondore wenda nk'abazwi mu ndi yakongera gasubira mu ngarwigara Sinapol barabarwisereka bijo bundi bakize to mihigo nabandi nabandi umuntu atarondora ahangangarangi ubwo rero igisigaye kuri twebwe nyine no kwisubiramo ariko ngaba narangiza nshimira radio iteme kidahehema ku kirageza guha abanyarwanda ibisobanuro ku bibazo bimwe na bimwe nge nkunda uburyo mugenda mukora za analyse mugerageza kuba kutabogama kuba objective icyo ni ikintu rwose nakongera ngo abashimira naho ubundi ibya FPL ntawabivuga ngo birangize tuzi neza ko kwitoza FPL yitoreje mu Buganda intwaro nyinshi zaturutse mu Buganda wavuze ibyo bijana n'ubuvuza inkomere zose niyo zajyaga kwivuriza ubwo rero nta kukomeza kwishongora rwose nabyo nabo ubwabo numva byanabatera n'isoni uko batagira isoni reka mbendeke aho ngaho ntawavuga ngo yarangize ubwo wenda hazaboneka n'ikindi gihe twongere turebe ukuntu twakomeza aho dusojereje ubu ngubu ibibazo by'u Rwanda ntabwo birangira uyu munsi ubwo ni uguhozaho murakoze
urakoze muvandimwe Edouard ku mayombi nibyo koko ndatekereza ko ubutaha tuzakomereza aho tugejeje kuko iby'iwacu nta wabivuga ngo abirangize bihora ari bishyashya ariko nkanashima ko mwe n'abandi bameze nkamwe cyangwa nkatwe badahwema kwamagana amakosa cyangwa se ibintu nk'ibi ngibi urakoze kandi no kudushima Aniseti dusoza ikiganiro cyacu kuko ndatekereza ko iki kiganiro ari cyo gisoza uyu mwaka w'2021 tugiye gukora ufite icyo wakongera ku byo tuvuze ndetse no gushimira abanyarwanda bagenda baduha ibitekerezo baduha inama ijambo ni rya Aniseti
urakoze Benoît ugize neza kumbwira wa mugani ko iki kiganiro ari icyanyuma gisoza umwaka cy'u rwatubyaye kuko wenda kuri radite nubwo kitashobora kuba ari icyanyuma hari ibindi bikeya ariko bihari ubwo rero mu ngingo twaganiriye ntabwo nzigarukaho kuko ibyinshi mwavuze turabibona kimwe turabyumva kimwe no kugaya gusa abantu b'imfura gito ya yindi ngo yima uwayihaye ndumva nicyo navuga ubwo nabongabo muri FPR hanyuma mwavuze kuvuze byinshi Benoît kuri biriya bintu by'urugamba rwa FPR uruhare rwa rw'igihugu cya Uganda ngira ngo babyumvise ba nyirabyo bashatse barishyiraho kuri manganya bakarekeraho gusibanganya amateka bakarekeraho kuyobya urubyiruko rwacu kuko narwo rukeneye kumenya ukuri ibindi rero nagira ngo mbashimire Benoît we wayoboye ikiganiro kandi wabikoze neza cyane nagira ngo nshimire Edouard Koma yombi wongeye kwitabira ubutumire bwacu kandi yaduhaye ibitekerezo rwose byubaka nk'uko abivuze nawe utatu zawe turi kumwe kandi tuzakomeza tuganire nk'abantu bashaka gutanga umuganda mu kubaka igihugu cyabo kandi tukabikora mu bwubahane hanyuma abanyarwanda bose rero badukurikiye abayoboke b'urunana n'abanyarwanda baranira impinduka abadukurikiye bose abari ku buhanga bw'ibyuma mwese nagira ngo mbifurize umwaka mushya mu muhire w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri. Muzawugiremo ibyiza byinshi, uzawubere uw'imigisha, kandi uzawubere umwaka wo kwibohora. Mwanga karengane, mwamagane ikibi, muharanire icyiza. Imana ishobora byose ibidufashemo, nanjye ndabashimiye. Murakoze.
Urakoze muvandimwe Aniseti Karege, nanjye ndagushimiye cyane. Urakoze. Banyarwanda rero, banyarwandakazi, nk'uko mwabyumvaga, nk'uko bisanzwe mwumva, iyi ni radio Iteme ivugira ku munara wayo wa Europe. Ikiganiro bisanzwe nk'uko mubizi nacyo ni urwatubyaye, mugezwaho nanjye Umuhoza Benoit wafatanyije na mugenzi wanjye Aniseti Karege. Uyu munsi rero twari dufite mugenzi wacu umaze kuba umumenyereye, ni umuvandimwe Komayombi. Ntekereza ko tuzakomeza kubana no mu minsi iri imbere. Yewe rero mu by'ukuri icyo navuga nsoza ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, ndashimira mwese mwagize uruhare mu kudukurikira muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe. Mwafatanyije natwe mu bitekerezo, mwagiye muduha inkunga y'ibitekerezo. Abaduhamagara bakatubwira bati ikiganiro mwagikoze neza, ariko muzajye mukora gutya, muzongere mu ibi ngibi. Mwese turabashima. Turabashima cyane mwese mwumva ibiganiro byacu tuba tuteganya, mukaduha ibitekerezo byanyu. Ariko uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri tugiye kwinjiramo, mwikubita agashyi, muze kuri mikoro, muvuge mudategwa ibyo muzi, bimwe mukunda kutuganiriza, tukabigeza ku Banyarwanda. Ndashimira cyane bagenzi bacu ku buhanga bw'ibyuma babanye natwe, badufasha cyane kugira ngo amajwi yacu abashe gutambuka neza, haba kuri Block Talk Radio, haba no kuri YouTube, kugira ngo ibintu bigende neza, ndetse n'uburyo badufasha gutegura za audio zikunze gutambuka hirya no hino, Abanyarwanda bakazihanahana ku mbuga zitandukanye. Ndabashimira cyane. Ndashimira ikipe ikomeye cyane, ikipe Arike Urunana. Ibiganiro byose bitambuka kuri radio, uburyo bitanga kandi bakabikora neza. Uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri tugiye kwinjiramo, uzaba umugisha kuri mwebwe, kandi gukomera ku ntego kugira ngo mugere ku byo mwiyemeje. Ndashimira cyane abadukurikira bakaduha ibitekerezo byabo kuri YouTube, ndabibona inshuro nyinshi, ndetse n'abaca mu gikari bagadushima, bakemaka tubwira ko twakoze ibiganiro byiza. Mwese Uwiteka abagire neza kandi abaha umugisha. Ndifuriza umugisha Abanyarwanda bari mu Rwanda. Uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri uzabera umwaka wo gutsinda ibigeragezo bitoroshye, ariko muzabona bikomeye. Muzazinga amashati mugerageze, dufatanye turebe yuko twakwanga karengane. Maze rero nta kindi navuga usibye gushima, mbwira bagenzi bacu yuko abadukurikira ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri na makumyabiri na kabiri tuzaba tukiri kumwe Uwiteka nabishaka. Njyewe rero nkavuga nti nakagaruka.
Gitangaza cyane kwani cyakijanga bakanyifuza ngo nimirindi zanere ingaburu nana rukereye itaba.